Nagutegedde lwekyo nnamiro nagutegedde omukolo nagutegedde abange mbala musakabe nziruka kapaalo omwana yankubira nnyo jjuzi koza abaffe okubadde ne babaana nkubira nnyo amasimu luno lwe lugendo nekomesa sijerabidde nywedde abange yaliwo omulenzi n'ekirooto kye nalose jjuzi Kene ne yuna nyo kute Emina ratu na nyo miencha Hey baba Abasati muna kama sanyo Kale mbubi yivyevu Abayo mungere ndulu Wala la 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 Abafu mule bubu kune Labo mule zi Mano wafiti inga Abange mungere ndulu Wala la 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 Abasati muna kama sanyo Kanyayemu, kwechiru mafe